call me Minyonge Galactics, Gala Warela. Kuna binti nampenda sana bwana, uwe kwangu kama umbrella. Nilimwahidi vitu vingi vingi sana, kunisikiza hataki. Nilimwambia sina mali zaidi ya upendo nilicho nacho ni samaki. Na ni kwa nini nishiki vyangali mahari nayo, nisikize nisemacho mshenga. Ananiona mipoyo yote, mamwa kilinazo wako wapi, nikashtaki wahenga. Purukushani, haniamini, hawezekani. Wenda nadhani, mimajinuni, lisha acha zamani. Shenga, shenga kamwambie kwamba naumia roho, naumia,
naumia roho.
Shenga kamwambie kwamba naumia roho, naumia,
naumia roho.
Nasema kamwambie kwamba naumia roho, naumia. Kamwambie kwamba mimi bado naumia roho, naumia. Nilimwambia zamani sana, anikupenda umjui. Haya mapenzi yalikuwepo zamana zama, kuna maziwa na tui. Nilimwambia zamani sana, anikupenda umjui. Haya mapenzi yalikuwepo zamani na zama, kuna maziwa na tui. Ningempa nachotaka, ngekosa ngekopa, ili mrada nikubalie. Moyo wangu mesha choka, mechora makopa, mwambia nifikirie. Upendo meniteka bala, mwambie minoguza jera. Kama barua lishaleta mshenga, mpaka sasa tamajibu waijaza. Mshenga kamwambie kwamba naumia roho, naumia,
naumia roho.
Mshenga kamwambie kwamba naumia roho, naumia. Naumia roho, naumia,
naumia roho.
Kamwambie kwamba mimi bado naumia roho, naumia,
naumia roho.
Kamwambie nipe,
anielewe,
nafasi nipate,
niwe naye,
tuandamane kote,
sema naye,
na nyuzi nizikate. Kama shamba nipe,
anielewe,
mikononi nimkumbate,
niwe naye,
tuandamane kivyo vyote.
Fit now, to fit.